total on a
min kisa kinani galleji ujunaji nayi e chapantati e jeegon ko laati mbuli CICR kawon Croix Rouge mo dunia kany won ho e teddende wallutude galleji di Kenya e hore mudum min jarni galleji ujunere mballaga mballa o duta kala der mudum sakur maro mu kiloji noga e joy sakur nyebbe kiloji noga e joy litereji neban sappo e sakur kamanaje kiloji laso e joy landan kilo goto ndu CICR kany won ko hokki dum
ir balla kay gomnati waddani jo en balle de pelle balli roje himbe leydi du de gaddani himbe balla
gomnanti walliti galleji keme didi ANDDH warina wadi eto godom accept kany e DRC ka en du kondan noddi wi no won do lawol fa wara wada eto gonde mi anda do dume non
noy burna himbe be wa'i handen
himbe no tawa e chadale sanne suka mabbe du kanni no pukki jangol nani bawdi nani faabe pudde ma gada na wallaji MSF kaoni loktorobe be duniyaru kayen don na gada ballaga mu en be gada loktoroje mabbe jiloto nokkor nokku
loktorobe yilotobe iri nyawuji die be goni ibe nyawta
jante pabbe kanyum won be chawrno suka be endan e na wallaji ko tawi e mudum suba ka fu be dawam be gara be golla ko be golludum endan be kirna be koto fa jangore mudum sarusi maru kawje de challa mo region kandu kono neldi safareji kewdi neldi du kono loktorobe koto sappo la tim non sawra himbe wuro tumure e hore mum kay gonno hawji dum faano wodi
balla kay handen kedi don gomnati e pelle balli roje gaddana on
komin domi e gomnati ni woni challa fi ndiyan tafon sabu ndiyan woni wala do endan pompiji sappo enay wodno le wuro go di fuddi bonnama joni ni no didi na tati ko mojjina de hejata ndiyan danka hejay e dun tiidi sanne wakkati mo kalte
wuro tumur go noy wa'i handen gada hippitere wadane de
himbe wobbe kay wono be dilli do endam be jeebe tewtobi to ndiyan wodi be jeebe jodweke ton to wobbe du kon tawti kay ndu to koreji mo en goni njehi to koreji mo en jodweke kebi to kon ballitama yogabe hokkama daage ko datte kulle ko nandi en non endam jondo kalten do endam be puddi be garta seeda seeda der wuro ngon ciagal ni ko sogeji wadda der wuro ngo jojjina
après l'installation de nos MVS dans le village